Engifile mnandi yabiza Osiphuzu utshwala siyazwisa Uzodlala isigubhu uzongidina Ngoba ngise-orgasm ngiyabiza Asha Abajikile mnandi yabiza Phuzu utshwala siyazwisa Badlala isigubhu uzongidina Ngise-orgasm ngiyabiza Belo sotripa sodosa sokhokha Esabatwana magenga yangihola Igidima nombhalo uyangishoko Uphethe inkulu basabasa Engithi sike nabakhulu Samanama super sasobheka uzamakhulu Kunimali iziphasi qala indaba enkulu Sizumakhelana siphuze utshwala sesikhulu Sike nabakhulu Samanama super sasobheka uzamakhulu Kunimali iziphasi qala indaba enkulu Sizumakhelana siphuze utshwala sesikhulu Engangisabahleli unabasitembu Sobikati futhi jambi dala ne-forex Bizumba zithengi ice jamba noma 10 Tili yabu mtana gitu jamba noma 10 Engangisabahleli unabasitembu Sobikati futhi jambi dala ne-forex Bizumba zithengi ice jamba noma 10 Tili yabu mtana gitu jamba noma 10 Bile mnandi yabiza Kuzu utshwala siyazwisa Wadlala isigubhu uzongidina Bese organdi ngiyabiza
Baleka size ngamandla bathi thina siyadelela ima oh hlehla kumisilo bathi thina ongqesta hlehla sesiyangena manje thina ma blessed wow shesha landi yangane sikuze mase siyabhenga yo